ngibangwa kanye nezinkanyezi ezingekho kulo mhlaba esizibona kanye kanye busuku angeke sabuza lungakanani olwakho uthando nalo Sona gwalo angina wo umkoti wokuzifihla mphebezele
ncwadini engcwele indima kaSathane injengesakhiwo esikhona leso isidalwa engafisi ukukholwa ukuthi sikhona mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kepha uSathane akekho emhlabeni kulomhlaba kubusa intando kaNkulunkulu uma uSathane bethu isakhiwe sikhona silwisana noNkulunkulu lokho kucacisa ngokusobala ukuthi emhlabeni ngiphila kuSathane ubukeke busa futhi enqoba buningi ububi kulomhlaba buningi kakhulu ububi kunobuhle shuthi umdali wethu sewufulathele lomhlaba akwazi ukuba kungawumhlaba kaNkulunkulu onogcwele ukwenza kaSathane ngokuba lapha emhlabeni incane injabulo kunothando uma uNkulunkulu ewuthando kuphela kuyacaca simazwe ufika ngokuvakasha inzondo iye siyaziwe ngokuphila nathi isikhathi eside ubuhlungu omningi isililo nobubo benzakalayo ngikholelwa ekutheni uSathane akanamandla ngoba ume nesandla ezinyembezini zami ngisikhalile uma mengishiye emhlabeni kuyacaca ukuthi uNkulunkulu kimi uyahluleka ukungivikela kanasandla ngakho-ke ngithemba ukuthi nalokho kubi kuwe somandla akwazi ukuthi kuwe sibonge ukuphila kuphela lokhu abathi wena usibusise ngakho sibonge ukuphila emhlabeni obuso ubani usibusisa ngokuphila ngenhloso sokusithanda noma ngenhloso sokusilahla enza intando yakho empilweni yami Nkosi ngibonga konke okuhle nokubi okulethe kimi ngokuba unamandla phezu kwakho konke yize okubi kuwumthanyana kunokuhle kepha sibonga konke sibonge ukuhleka nokukhala sibonge uthando nenzondo sibonge ukuphila nokufa sibonge umcebo sibonge uhlupheko udumo lungolwakho sikuthanda sikhululekile senamile noma sizilile silahlekelwe ngamandla akho bazamile kepha bahlulekile buka namanje sisamile sike salwa sesingasali namuntu sesilwa nemoya obumnyama buka singqobile sike sahlaselwa ngokwenyama nangokomoya sagula ukufa kwasho ukusiqumba phansi ithemba liqhela kithi ngomndondo wokugcina sitigijima silihubha sigijimisa impilo silwa nokubamba umphefumulo ucuphele siwuncenga sikhala ngamaphupho angafeziwe bahlulekile izolo ingakho nanamuhla sisamile sike salwa silwela ukuthandwa abangane besihlamuka kodwa manje buka amasiqhamuka balula isihlakala besixhawula thina siyindalo yethambe lahlule impiso singomakhala esondela njengomhlambo
wenakhile kulo mzimba Ningasa